ndo vha ndi khou funguza my operation. Ndilani ndi khou hila, ndilani ndi khou vula, ndilani ndi khou hila, ndo vha ndi khou funguza my operation. I can see, I can talk, mara ndo vha ndi khou fozisa my operation. I can see, I can talk, mara ndo vha ndi khou fozisa my operation. I can see, I can talk, mara ndo vha ndi khou fozisa my operation. I can see, I can talk, mara ndo vha ndi khou fozisa my operation. Ndilani ndi khou hila, ndilani ndi khou hila, ndilani ndi khou fhola, ndo vha ndi khou fozisa my operation. Mara ndi khou vhuya ndi khou fhola, anisengeleni ndi khou fhola, ndilani ndi khou hila, ndo vha ndi khou fozisa.
Ndilani ndi khou hila, ndilani ndi khou